It's crowd on the
Natasha, can I see you? Tavais, wala mo ako sumi na mobile money. Ata yun, on WhatsApp. No, man, I'm on mobile money and FNB.
Vene Natasha, ndiye vene wachipa Natasha. Sama seka Natasha. Anga isilize wallet ya usa. Lit manana. Vene Natasha, ndiye vene wama blesa. Siba maseka. Ulipe jila ewe nishino pine. Niba ma big pine. Afuna guy where enza kukajila but kwa ovalibe olonjinga. Ni wama vibes ama konda kuchiliza. Ulibe mane nishisuchiti. No iPhone ni weni no level. Wasila ndiwe kema. Ngasunga gule champagne ni no game. Sabi leave a black table. Vene Natasha ndiye vene wachipa Natasha. Sama seka Natasha. Anga isilize wallet ya usa. Lit manana. Vene Natasha ndiye vene wama blesa. Siba maseka. Ulipe jila ewe nishino pine. Ni wama big pine.
Natasha.
Vene Natasha hapa club by JJ Shepo. Ngati ndiwe baya wakutumila wako kulipe yuiza agresa ona popa menso. Ngati uli na kadungu tienda dekapo. Ni business mundu wanga kupangila polinka. Padilinga na maruzi noti mazni chapo. Ukatolo mape achokela sachitika po. Ngati suli keafu wakunyolo la cheza.
Vene Natasha ndiye vene wachipa Natasha. Sama seka Natasha. Anga isilize wallet ya usa. Lit manana. Vene Natasha ndiye vene wama blesa. Siba maseka. Ulipe jila ewe nishino pine. Ni wama big pine.
Natasha.
Afuna guy where enza kukajila. But kwa ovalibe olonjinga. Ni wama vibes ama konda kuchiliza. Ulibe mane nishisuchiti. No iPhone ni weni no level. Wasila ndiwe kema. Ngasunga gule champagne ni no game. Sabi leave a black table.
Natasha.
Jeremix.